radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanabyizweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka abavandimwe babo, turakira abari mu Burundi mu ntara zitandukanye bashakisha babo, bamwe bakeka ko bari mu Rwanda, bari mu Rwanda barashakisha babo bashobora kuba bari muri Uganda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi. Ariko by'umwihariko turafasha umwana utaza havuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
ubunakira bwa mbere ni Maria Mukabagire yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Yaramaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, arashaka abavandimwe be babiri Gasangwa na Nabuyara bashobora kuba bari muri Uganda. Mama wabo ni Mercury niwe mugore, papa wabo akitwa Kalipofore Gahuma. Lucia Mukabagire ikaze kwijwi rya Amerika.
Nabashatse kera ndakubura nagiye abantu banyandikira kuri email sinkubone, ubu rero narengiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha nabonye nimero zawe. Ndi umubyeyi uba hano i Kigali Nyamirambo, ubu nyine ibyishimo biranyishe, sinzi ko mbasha no kuvuga.
Nibyo,
n'abantu banjye bari Uganda nashakaga gushakisha, nagiye mbumva ku gasaro kaburaga.
Noneho urambonye rero, abo bantu ushakisha ni bande?
No mugabo witwa Gasangwa, ubwo nzizi na rimwe gusa, bahunze 60 barabana. Nawe numukecuru nkanje yitwa Nabuyara. Mama rero basiga ahantu hitwa Cyagwe muri Uganda, aza hitwa Masaka. Hanyuma rero nanjye aza kungera hashize imyaka 25. Ubwo rero ni iyo myaka 40 sina nabazi. Ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga nti buriya wazabashaka mwamfasha kubashakisha, nkumva ko namenya ko bakiriho n'ukuri n'abavandimwe banjye.
None se Gasangwa ni musaza wawe?
Musaza wanjye dusangiye mama. Ise wabo yaramwirukanye araba musigira yizira Masaka arahashakira aranahabyarira, ntabwo yongeye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo. Nanjye rero nari i Burundi.
Yego.
Aza gushakisha nyina arambona, umukecuru witwa Mercuria niwe mugore.
Aracyariho nawe?
Oya, twamushyinguye mu kwa 12 k'umwaka ushize.
Komera, Imana imuhire uko ridashira.
None narababuze kugira ngo apfa ababonye.
Komera.
Kenshi
cyane ukomera
avugaga ngo usinza nababonye cyawe ndifurayi.
Komera mubyeyi, komera, ihangane ihangane. Ndabizi kubura abavandimwe ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be ni ibintu bibabaza. Komera, Imana usengera kumva, kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ndahamya ko ntabwo hazaburaye mu Bugande, turumvikana cyane radio y'Amerika muri karere ka Zambarare za Masaka. Turumvikana ntabwo hazabura umunyarwanda uri cyagwe watubwira niba azi Gasangwa. Gasangwa ni izina umunyarwanda yakumva karimenya, ndetse n'uyu murumuna wawe nabo nubwo gusa ari akazina bamuhimbaga, ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari i Kigali, naho ngaho mu Mutara no hirya no hino mu Rwanda baturutse i Uganda, abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga. Nyaboneka ndabatabaje mwese, waba yaraje umugabo witwa Gasangwa warutuye i Cyagwe muri Kampala, natabare kugira ngo dufashe.
Se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya ba bari kumusaza witwa Rusiano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo banyamweru abana babiri banyamweru bene se wabo wabo bavandimwe banje
ayo makuru umpaye turayaheraho dukomangaho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya makuru yawe nituyamenya tuzayakugezaho nimba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda 30 gusa nibyo birumvikana ndagushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka 25 hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya ukoreshe ubabwire iki kuri ku mutima
akantu nababwira nuko nshaka kubona uwo musaza wanjye mfite ari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko batiho hanyuma nkazababona nigeze kujya Uganda ngarukira Kampala sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'uko nabanye nyina nkarinda niyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru imfura ya mama.
Urakoze cyane kumira tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije Pasika nziza ugira amahoro y'Imana
namwe murakoze mukuru witeka guhumugisha mwinshi cyane mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'Amerika ni Sadat Miburo ukomoka mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba ari muri Kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka 8 yaraburiye irengero
nari maze yumva umwaka ndakurondera ndakwandikira ariho ni nimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari jana ngo kugira babimfashe isha nibuka message yigeze kwandika yuko batamhera wigeze rusaba cyandamenya katari wewe kabisa
hehe wungu ntabwo ari jewe nkunda kuvuga kenshi ugize ndaneza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta mafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abateka mutwe n'abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko azakugeza ku ijwi rya Amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se Sadat Miburo noneho rero warashatse urambonye
yego kabisa imana ishimwe
none washakiraga amahoro
yego kweri ashana amahoro gusa nuko ayi wacu nusinopfa kare amahoro kubera dusa n'abahabutse kweri umuryango nyene twarahitse turabura nyene cyabiba ngombwa nyine ko ndakorondera bwanda kwiture ndabe ko ari cyo wamfasha nk'uhora ubifasha abandi kabisa
umuryango wawe uvuga ko mwaburanye no umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
eh urumva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanje yarafise umugore afise n'abana babiri cyo gihe ni bibiri ni nko muri 2014 kuficho gihe kushika no musi sino kugira ngo baraha itwamenye irengero ryabo basezeye gusa nyere twumva amakuru amwe ngo bari muri Tanzania abandi ngo muri Congo abandi ngo muri Australia umva nta makuru namwe dufise
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
umva ico gihe babi ngozi natwe twabi ngozi mugabo kujya nyene tugatemberanira gusurumva mu kugenda ntibadusezeye umwanya umwe twagiye twumva makuru ngo bimukiye Bujumbura gusaba makuru ntitwayemeje neza ko era nta ruhamye ko ari dufise haciye iminsi nyene turarondeza Bujumbura batubwira ngo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri Tanzania gusa nawe ntabyemeza neza
umukuru wawe yitwa nde
yitwa Nduwayo Rajabu
nawe yaratuye ingozi
ico gihe yaba ingozi
yakoraga iki
yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi
w'amakamyo cyangwa w'amamodoka matomato
amatomato n'amakamyo umva yakora ibiraka nta sino vanga arafise umuduguyu gusa mahiyasi amakwasteri umva yakora ibiraka nyene
uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Tanzania ni muntu ki
wo yabimbye ari mu byaranje ico gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mu byaranje wewe yarigeze kuba afisa makuru yaho hano muri Tanzania urumva wowe yabivuga kubera yamubaza nyene yamubaza makuru yaho yumva wowe atakeka yuko ari yo yaragiye mu bwabo n'ito byemeza karivyo
naho se wakubwiye ko yagiye muri Kongo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he
nawe nyene no bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo nabantu bakunda kugana mu minsi yo kugenda bobo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza makuru yaho hantu kenshi kenshi urumva bashabakeka ngo yo bariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa navyo ntituvyemeza cyane ko yani nta makuru tufitiye kwese
no muri Australia naho yabazaga makuru yaho
bobo abo muri Australia nabo batubwira yuko yavuga yuko nawe nyene ngo azoja muri Kenya rero akavuga abo bo muri bakatubwira yuko yo baje muri Kenya akaca nyene aronka ubuhungiro muri Australia nyene akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyene babitubwira uko nyene navyo ntavyo tuzi kwere
ubwo buhungiro yaba yarabubonye muhe mwaka
oyi byurumva ntavyo tuzi umva ubi babivuga bavuga yuko yoba yagiye muri Kenya akiyandikisha mu bantu boja muri Australia nyene akaronka nyene bakamujyana mu mpunzi nyene bisanzwe kwera kuva ico gihe agenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta message nta kintu na kimwe ma Facebook narondeye ndabura nta nkeka ta social media yose nararonde ndamubura kabisa nta namwe tumutora
nta murundi muri Tanzania haba barundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri Tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nkuko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ku ntago duhashakira abantu kandi tugira imanda rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri Tanzania hari abarundi benshi
muri Tanzania hariyo novuga ko hariyo nabona kwitwa imiryango narabajije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyene amakuru y'igahama baratubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino
none se muri 2014 ko nta ntugunda zari mu Burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
urumva twebwe novuga ko mu muryango wacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za Kenya arajayo akagaruka kubitayo nk'ameza ngaha akagaruka yari umuntu nyere mu majambo maka akunda nyene gutembera mu bihugu Tanzania arajayo yaranabaye icyo twebwe kumva twaranabaye no muri Tanzania urumva no muri Kenya ko yakunda no kujayo no muri Congo yarajayo yari umuntu akunda gutembera
yego
nta kintu na kimwe novango yoba yaragiye ngo ahunga cyangwa iki
none Sadat Miburo niba mukuru wawe Rajabu Nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi rya Amerika yaba muri Tanzania yaba muri Congo iyi Congo yaryo yose Congo Brazzaville cyangwa se Repubulika ya Demokarasiya ya Congo cyangwa se niba ari muri Australia naho ijwi rya Amerika irahumvikanira niki ushaka kumubwira muri kano kanyu uramushakira amahoro
nokuri jewe niyo no menye gusakana hari cyo bagihagije je nk'umubyeyi wanje wewe ni wantera n'ikigongwe kubera mama wewe yaramuvuze aramumva ntako nubuje nubu aguma mbaza nta makuru ranyumvira nta kirumva je umubyeyi gusa ni wanteye ikigongwe kweri niwe aramushaka gose yo tumamenya basekana hari avuga ati je naho nomenya ka hari iyo yoba ari hose gusa nkamenya kana hari kibazo nuko tutazi kana hari cyanke bagiye umuvu umujyango wose umujyango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yaravyaye nk'abandi bana ntavyo tubuzi tukurumva niyo tukamenya ko yoba nahari gusa tukamenya araha tukamenya makuru yiwe gusa ibyo byabihagije kweri
niba kiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho uvuba Nduwayo Rajabu akaza menya yuko murumuna we Sadat Miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane umubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya Pasika yo mu gusi mukuru wa Pasika. Ndagushimye cyane ro kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ngere nkwisegureho kuba warategereje igihe kinini amezi menshi ariko turakize tukugira nkuko tubigenza. Ndagushimye cyane ro kuba wariteguye kuba waradutegereje ntitugutengushye wakoze cyane kuza mu kiganiro.
Sawa sawa nawe murakoze.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2015 mu Burundi gihe haburizwagamo kudeta uwitwa Gabriel Mpawe nayo yatandukanye na nyirashenge ndetse na mushikiwe bashobora kuba bari mu nkambi ya Mahama. Gabriel Mpawe nayo batazira mufiri ubashaka kumoka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi zone Bukuba atuye muri Tanzania Ingara.
Yeno kuvuga twazimije abantu mu 2015 umujyango turatatana kugera isaha ntituzoba niyo baherereye niyo mpamvu nanishye ku gasaro kaburaga kugira ngo mudufashe nuko twumva mwami mufasha abandi.
Abo bantu mwaburaniye hehe?
Mu 2015 murabona kujya kudeta ya nkuru nziza yabaye abantu Masenge mushiki wa papa ndeje na mushikanje baja muri ntuze mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi. Uwo mushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyine Masenge ntibasubire kuvugana. Harabaye igihe kimwe jewe baramfata ndafunga nyine mu iyo maandamano maze gufungwa nongera ndataha abandi barahunguka turategereza ko nabo bataha turabura rero kugira isaha ntituzo baherereye niyo mpamvu twariho turarangisha abandi baratashe babanaga mu Rwanda twategereje ko nabo bataha turabura sindire buyo bari niyo mpamvu twabaza.
None uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Ahimere Yeroza.
Naho se mushiki wawe yitwa nde?
Yitwa Manirambo na Derahidi.
None se abakubwiye ko bari mu Rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe? Bari mu nkambi ya Mahama, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Bugesera sahandi hantu hatazwi, bari ihuye se bakubwiye ko bari hehe?
Ni kuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya Mahama kubera ko umushikanje yari yajanye na mubyaranje yararongowe ku yindi mugabo nyene yitwa sinzi nkayo Faransa bari babanye ni wacu nyine muri zone Bukuba. Ariko wewe umushikanje naje kuji Kigali mvuye muri gereza y'Ingozi nageze turavugana kuri telefone ngo nyine kubera nanjye nari naje mu Rwanda tabya ngombwa afise nandoro banduka bamfata baranahandi Burundi ntitwasubiye kuvugana ni nimero zabo nyine zose zanduruka ziragenda ntitwasubiye kuvugana nabo.
Uri intwari wa warambutse ujya mu Rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe?
Yego ngeze Kigali aho muri Bugesera mayange baramfata baramfunga baca bansubiza iwacu ku mupaka nshasubiye Burundi twaze kuvugana na bo nimero za cyedi zimangana kubera ama SIM card bace bayatwara abanyarwanda nyene. Bica birangiye soje kuvugana nabo ni isaha nta kuvugana nabo.
None se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu Rwanda bakagaruka i Burundi nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwiraho mushiki wa wari aho nyogosenge ari Mahama? Nubwo bwose ari nkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye barakundana barafashanya ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya Mahama ndavuga Ahimereye Rose cyangwa Semani mbona Berahibi ndahamya yuko hari abantu bazabamenya. Nta bantu baguhaye agakuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya Mahama?
Nabandi baruni nyine bagenzi biwe.
Yego.
Bo mu iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye bari babazi. Batye yuko babashize ngaho muri Mahama mungaba bavuga yuko bari bafise gahunda yuko bango bogira gute twumva yuko bavuga bafite gahunda ko bango bobajyana ngo hanze kumuduka kubera uwo Masenge yabaga ko afise indwara niba ari hasi Masinzi. Ko nabyumva babivuga si ntabuhamya bwabyo no mfite ko byo bari byo kubera ko nta namba yabo nyezi nabigeze baduha kugira ngo tume tugakurikirana kugira ngo tumenye uko bari cyangwa batagihaye.
Nkuko nabikubwiraga ijwi ry'Amerika irumvikanira mu nkambi ya Mahama, irumvikanira mu duce twinshi tw'u Rwanda, aho baba baherereye hose. Iyi nkuru za y'urukundo yawe wowe Gabriel mpawe nayo bazayumva. None wabaha makuru y'abandi bo mu muryango bakiriho, ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo ubahe ikizere nabo cyo kubaho, bumve yuko hari bene wabo bagifite mu Burundi cyangwa se ahandi hose, ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho bene wabo bo mu muryango?
Uwo masenge yitwa Himpere ya Rota, mwene wabo yitwa Neta, yarapfuye ntakiriho, yakwa kwitaba Imana ejo bundi.
No komera.
Mwene wabo yitwa Maria ariho, papa ariwe yitwa Miburo Faraswa Batagira Chakweri ariho, musaza we kandi yitwa Mwera Miburo Rumoka ariho, musaza witwa Bigirimana yarapfuye ntariho. Ubwo ni kuvuga bose abahari baho nta kibazo dufise isomo ryo kumenya iyo baba baragiye, ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo, sindi niba nabo umuntu twogira kugira ngo umuco mubananye nabo mwaturonderera.
Yego rwose, boneraho ako karyo nabo ubashakishe, ni bande bitwa bande?
Uwo bita Wizeyimana nawe ene yarazimye tudi yari bavuga yuko bazimiriye ngaho mu Rwanda muri Nyiramatuntu, ni yari umuhungu wa Bigirimana, ubu ni umusengeza na nyine w'uwo Rode, nawe tudi yaherereye. Ibintu by'umuryango urumva biriko biragira gute, biriko birasanzara nk'itubi ukuntu bimeze, kubera abo uwo niwe mukuru ntibabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango. Twashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango murondera kugira ngo agire icyo dufashije.
Gabriel mpawe nayo batazira mufyiri, urakoze rwose, uri n'ubuhungu wa Miburo batazira Chakweri nabifashe. Wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuri uyu munsi wa Pashika, tukaba twizera yuko ababuze nabo bari buzukane na Yezu bakagaruka mu buzima bushya. Ubwo rero nawe ukomeze usenge, kandi ndahamya yuko abantu bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bazadufasha nabo kugira ngo tushobore kugera ku bavandimwe bawe. Ndasaba cyane uwitwa Rwa Rwanda, ni umucuranzi wo mu nkambi ya Mahama, akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi ry'Amerika, nawe ashyireho ake kugira ngo adufashe kubona abantu bawe, tumenye amakuru yawe. Abo mu nkambi ya Mahama nabo mbifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza. Nawe rero Gabriel mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa Pasika, kandi ngushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze cyane, Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihari kuwa muri sanga turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 na kane. Umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 yahungiye muri Kongo ari kumwe na nyina, ariko se asigara mu Rwanda. Igihe inkambi zasengwaga mu mwaka w'1996 ari mu nkambi ya Kanganiro Iwuvira, hashize amezi 8 yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko atazi aho akomoka. Emile Sibomana yahamagaye ijwi ry'Amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi. Sibomana atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, akagari ka Nyamirama, umudugudu wa Cyananoga.
Ari abana ndi gushaka kurangisha mbo cyane nzi kwa de gatana tanga byo baramusaga abana bo gora abana nyina babo yora nkafite abana bari sha kurangisha
mhm
ah umwana umwe turabana hano
yego
itwa Venusti
yego
ubwo rero umuhungu yavuranye n'ababyeyi be n'imyongo 9
yego
mbe barahunganye bajyana bagera muri Congo ubwo rero bakenye amakami mingano 9 agakora n'ababyeyi be barahunganye akora honga nye na nyina na mukuru we na mama we ah mushuki we na mukuru we na nyina ni baba barahunganye ariko yambwiye ko ise yatugize honga ariko umwana akabatazi ngo yavukiye mu Rwanda ntagaza navukiye ubwo n'umwimeye sinzi ndi ndi kitana no mazara kizoya tukazahaye tukashaka kizoya na abantu ndi mwakiye na abamenye
gose ibyo ngibyo nibyo dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwira makuru yose y'umwana dufatanye turebe ukuntu twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwira amateka ye yakugezeho ati yageze iwawe ate yaje ate
umwana bo tumaranye igihe cyo mu 18 we yatawutse ndetse yatawutse muri barabasirika bajya batarakaga muri Congo ubwaraga nyine akimutoho agenye mutoho nyine naje kugafata nyine nk'umwana wanjye mbo turabana hano ariko mbona ari umuntu ushobora kuba yarwaye poroma tona nkunda akunda kuvuga amagambo menshi ese byanze bimera agahinda cyane nyine agahinda cyane nange bitewe n'uko nge ndi mukuru mfite imyaka 53
yego
ukana nyine ko hano narahungiyeyo ngurambwira amateka ye ndavuga nti yavuye ku nzu uwashakisha uwabashakisha ntakunata urambese abo bagenzi bene wabo ntasoko n'abatuye bushira natekereje ndavuga nti uwabashaka wenda kujya muri mfashemo
uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gushima jyewe nkunda gushima abantu beza uri umwe muri bo kubona warafashe umuhungu na mukura ukabwuti mufata nk'umwana wanjye kugira ngo umufashe kandi ugashobora kuganira nawe ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo trauma uvuga koko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabwo bavamo ku buryo bworoshye ukomeze umube hasi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa Venusiti nta rindi zina waba wibuka
yitwa Minani Venusiti
hari umuntu yaba yibuka izina muri base cyangwa banyina nta kintu yibuka
aha yibuka nyina aramwibuka naramwibuka namushikiye namukuru barahunganye nabibuka
ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde
ise yamwibuka yitwa Shumbusho
naho nyina
nyina yitwa Mukandukeni
naho mushikiwe
mushikiwe yitwa Mukaro mukuru we yitwa Mariko
babaga muyihe nkambi
kangamiro yohanda wabivugira
none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi niki cyatuma nabantu bamwumva bamumenya
rezo ntago urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite imyaka nko muri 4 takunyuze cyo muri 5 rezo ntago ndibuka byinshi n'umuntu akunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko yego
kureje no kujya ucuze n'amatangazo kureje ninge nakunze kumuforosa cyane kuko akomeye ko ngo byarangiye mutima nivuna mutima nizora abahungu hano yari bene inshingano zanjye n'izindi kintu nzazikora ninge uko twahuye ntabwo ubizi kandi imana ishobora kuzabidufashamo
yego
none ngize n'amari rwose mpamamagaye mpahoreye cyane ndabishimiye cyane
urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa Pasika utumye tukugeraho vuba uri murakora igikorwa gikomeye none birumvikana ko umwana atibuka byinshi ariko aribuka kose Shumbusho we ategeza ahunga ko yagumye mu Rwanda ariko se aribuka gace ku Rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba cyangwa irengero bwaryo
tengo zona amazina yake amazina nyina amazina yo mukuru we n'umushyo we barahunganye ariko nda kuba muri mukagati yako mu Rwanda mbo aya ntabwo byuka
uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu nuko abantu bahunze muri 94 abantu bahungiye mu Rikivu yepfo n'abantu bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda
n'ibindi
na za Gikongo na za Cyangugu abo ngabo nibo bihinze bagana aho ngaho mu majyepfo ya Zaire
uyu mwana ari kiri nakongeraho nuko atahuka yavuye muri leta za Masisi
yego
uko yagezeyo ntago abizi
birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse barakomeza banyurizo za Nyangezi barazamuka banyura za Warikale
nanjye niho narindi abantu banyangezi cyane nyine arabakeretse bari muwakazuba bajya muwanyangezi nanjye ndabizi
yego urumva rero kugira ngo uzamuke za Warikale hanyuma unyure za Sake uzibone Imasisi biroroshye cyangombwa nuko uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi nunge nibutse abumva ijwi rya Amerika kuri umunsi mukuru wa Pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa Venusity Minani n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 30 akaba afitwe n'umugiraneza utuye igatsibo umwana akaba yarahunze atazi neza yarahunziye muri Kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we ise shumbusho agasigara mu Rwanda haba Bugesera haba Kibungo Bugesera ako karere yaba Gitarama se cyangwa yaba Butare cyangwa Gikongo cyangwa Cyangugu ya kera turi muri 94 waba umugabo witwa Shumbusho wari n'ubu ukiri mu Rwanda umugore we Mukandekezi akaba yarahungiye muri Kongo mu 94 akajyana n'umwana we Venusity Minani ndetse akajyana n'undi muhungu witwa Mariko n'umukobwa witwa Marceline ababumva bakabamenya kumenya ko babanye mu nkambi ya Kanganiro hafi ya Uvira abo ngabo badufasha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na Emile Sibomana bafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya Mutobo agarutse mu gihugu cyamubyaye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we n'abantu bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga wabikomojeho wavuze uti umwana uramure bugasanga afite toroma n'impamvu niyemeje kumushakira umuryango kugira ngo umufashe kwiyubaka ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate niki cyabiguteye niba ushobora kubidusangiza kugira ngo ufashe n'abandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu
neza nsanzwe nigira nsanzwe mbe ntarewambe ntafashije kandi amateka muri Kongo nange nabayeyo ndahaje nzeko abantu benshi bagiye abona n'abantu babo nemo nange ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twaraburanye kugeza 2 saha ubu mbere nabona nabifatiye hamureje kuko nange ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'abahuriye muri za Kongo ariko ntaze ntibyagenze bityo
komera none umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe
no umuryango wanjye ureze nge nahungiye Bukavu wahungiye Goma ariko ntabwo naje kubimenya naje kubimenya nyuma amezi abiri na 13 cyangwa 14 nibwo naje kumenya ko ari wowe warahungiye nabwo mbibwiye n'umuntu ubwo yo kugeza 4 saha ntabwo namenya ngo barapfuye bari hose ntabwo mbibwiye
umugore wawe uyitwaga nde abana babitwaga bande kugira ngo wabumva amenye yuko bashaka uhera ku mufasha wawe
umugore wanjye yitwaga Uwize Imana Florence
yego
umwana wanjye yitwaga Nyirarukundo bakunda kumwita Rushinyika ibyo zina bakunda kumwita nka mbaba barahungiye umugore wanjye naje kumenya amakuru nyuma y'uko mbese nabanje kubura aho bitaga za 18 muri Masisi ubu niko naje kumenya ko arabaza gutyo
ayo makuru wayamenye akubwira kuba ari muri Masisi wayamenye ryari
ayo makuru namenye muri 2015 nibwo naje kubimenya ubwo nanjye mbibwirwa na n'uwari mukuru we nawe barahungaga nawe yambwiraga ubwo nanjye yambwiraga mba hanze nawe mu Rwanda tuvugana kuri telefone Ujili ya kwenye mnye tukwaze kuona na mazo kuma zilipia nuko nangi naze kutanyuma yao.
Hanyuma na nubu nta gurashobora kubona umuntu w'imasisi wa wagufasha kumenya niba ariho bakire.
Oh, ngirabona ko nabanye makuru nyine nkiri hanze.
Mhm.
Ngari bagushakisha mu she telefone wabona ngiye nabagazakisha sa.
Yego.
Aho nshaka mu she telefone ndashakisha wapi ndagura burundu.
Uko biri kose imasisi naho turahagera turumvikana ariko dushobora no guhamagara tuhafite abantu hari abadepite b'abanyekongo tukunda kuzana mu biganiro hano hari n'abantu muri societe civile bakunda kuza mu biganiro hari abanyarwanda hari n'abanyekongo bose abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo ndetse nibaramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko Florence Uwizeyimana ahadi hafaho ndetse n'umukobwa wa Nyarukundo yabaye mukuru yarashatse ubwo rero bazamenya yuko Emide Sibomana ari wowe mufasha ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe mutware niko babyita mu Rwanda niwe mutware w'urugo wagira kanunu kaho baherereye yatubwira kugira ngo tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranywe nakababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye kugira ngo nawe bigufashe kwishima hari no mu ministere dukunda cyane ukomeye ahungaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe ministere urubyiruko yitwa utuma twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1998 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi mushiki we Musabuwera Janine avuga ko base wabo bashora kuba baza hwara ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira Musabuwera atuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rushaki akagare ka Karurama mudugudu wa Rumuri
amakuru nabonye cyangwa numvise ko mwashakishije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu na bibasaba nuko iyo mpamvu rero igeze aho kugira ngo mufashe
none umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute
umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara
yego
yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera
abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande
izo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakazihisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo budore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe itwagize amahirwe yo kwiga bona ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nabo bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana babisha makuru muri maji
none se ni musaza wawe rero yitwa nde
yitwa Bizimana ka muntu ariko makuru baduhaye bunga ba data bacu iyo ngiye aho yageze bamwita François ariko nayo mazina yose Bizimana ka muntu yandi arajana mwanditse kuko hari gihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko nubundi yandikiranaga nabo handitse ayo mazina yombi Bizimana ka muntu François
kuki batabemerera kumenya makuru ye nimba bo bayazi
amakuru ya ye barayazi ahubwo ikintu natwe duceka tukibaza kubera iki bataduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikidishi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo izafasha niba biri bunakunde rwose imana inabyumve nabyirukansemo cyane njya no kwa Monsenyeri se mwafashije abandi ko baboneka kwa bahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi kinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikidishi nyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibice ubuke n'ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukura uwo mwana wacu
ariko se nyina aracyariho
papa yarapfuye mama ni wukiriho
niba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishura atagononwa ubona guri sabuna atagononwa ubona hari cyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama fati pariho na cyo mamazi ubwo ni nkanje urimo muri abo bana be ugerageza wenda shakisha ariko mama na makuru afite nacyazi zatazi ninje nange nakabaye ndiza ariko nacyazi
uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba France kwa bari ho ni bandi ndavuga ba kurube cyangwa se bashikibe abo muvukana
abo tuvukana hariho Ndayisenga François nawe
mhm
hariho uwa Mahoro Alfonsina ibashikibe nubundi bato nuwi neza Rasheri nukuvuga ngo uwo muhungu wacu nuwa gatatu kuri nge nuko bikunza akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni nge mukuru we n'umurikiri wo ngo Ndayisenga François hagakurikiraho uwo muhungu wacu
mwese nta makuru ye mufite
nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto tukayabona ngo naca abaye ngo baramuvuye ngo ubune n'abazungu bamujyanye bambaranjije kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo azaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo nungu ngo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone ikibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda tumenya ko turiho tukumva ari uburyarya
icyo gihe agenda arafite imyaka ingahe
agenda ndakeka ko yari afite imyaka 6-7 inara muri 90 urabona ko yatangiye muri 90 muri 90 hari hashize imyaka 3 niba atari 2 bamujyanye muri 90
igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe
igihugu arimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rupapuro nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi n'umufamiye yandikirana na ganazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu Bubiligi
uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza makuru ya musaza wawe mbere yuko mwishakira mu Bubiligi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde
uwo data wacu yitwa so muhangi wereni
bwo mumaze iyi myaka yose irenga 30 mutaza makuru y'umuvandimwe wanyu nza bafasha mbikizeho umutima kugira ngo mumubone niba François akumva ni namubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima w'umuryango muhamakuru n'umubyeyi we mubwire icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe ngutanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
ngize amahirwe cyangwa n'Imana ikadufasha byibuze te akamenya ko umuryango we uhari akamenya ko ababyeyi be bahari nubwo papa we yapfuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya nituza amakuru ye nawe naza amakuru yacu ibyo bamubwiye ntabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kibyihishe inyuma batata bacu bakasima amakuru niba baranatwanze reka mbikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza kubabaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu byahereye aho baranatwanga ubwo rero Imana ibyumve inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we kuhari amenya n'amakuru nyayo nicyo ntifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we avugana nawe cyangwa tuvugane nawe twe tuvukana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'Imana nsenga ndasenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango w'uhari
Jeannine Musabu wera ndakumva ikifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzashyira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza wa Pasika
Agasaro Kaburaga
nkuko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na Wereni cyo muhangi ni se wabo wa François Bizimana atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuma umudugudu wa Ruhashya
Hello
oui mwiriweho
yego muraho
murakomeye
Yego
ni cyo muhangi were ni tuvugana
Yego
Jewe ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
Yego
ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
Yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa Bizimana François
harayo mperuka hashize igihe kirekire
amakuru ufite kugeza ubu nayahe ari hehe
yabaga muri Belgique kandi hashize imyaka irenga 5 duheruka kugirana contact zanditse
yego
ariko zageze aho ahagarika contact natwe ariko ubundi ninge yanyuzaga ha makuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ariko byageze aho birahagarara
ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite
nta makuru mfite nagerageje gukorana n'umupadiri witwa Tissien aba i Buruseli kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone nibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga 5
atuye i Buruseli mu Bubiligi impamvu z'amakuru ye nuko bamwe mu muryango we barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
wabuze impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze bategeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho naho ari
ngo impamvu ntabwo napfa kuyimenya kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara
yego
ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe ari muri family adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite en charge yagiye kwibana ni mire agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we. Bigeze aho rero tugerageza iyo ubwabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famille adoptive. Nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya, ariko bigeze aho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru. Naho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya.
Ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi, bazi uko umwana ari mu Bubiligi?
Iyo barayazi. Ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye. Ariko haje kuzamo ikimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango.
Yego.
Umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize.
Niyo mpamvu nguhamagaye, kubera ko hano ku bya Amerika dukora nk'abantu bahuza imiryango. Iyo tubonye akantu katarimo kumvikana tubaza impamvu gahari tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza. Kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha, mpita mubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo. Niyo mpamvu nguhamagaye kandi ndagushimira ko wanyakiriye. Ibyo ngibyo, iyo makimbirane yatewe n'iki? Yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe, cyangwa se hari ubwo gufasha we ntubaha ubufasha? Icyateraga urakibonye, urakivumbuye?
Icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo, ba umuryango wacetse ko ashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho. Icyakabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu Bubiligi, byitwa ko yagiye kwibana akava muri famille yari yaramwadopse. Bo bagakeka ko afite ubuzima, afite imibereho, kandi nka famille ikennye. Bati kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto, atubwiye amakuru yose, direct, icyo bita communication direct.
Yego.
Bati kuki yaba yanyura kuri onkere we, twebwe nta tuduhari nka bashiki be, bakuru be, mama we, twe ntatwihera amakuru direct. Ndababwira nti ariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu Kinyarwanda nkoresha n'abantu barabasobanurira. Akiri mu muryango wari waramwadopse, amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka, kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famille, narazibahaga amafoto yashyiraga ku rubuga akayohereza, narayabashiraga tukanabiganiraho. Nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya mfite, banga kubyumva. Noneho nyuma avuye muri iyo famille adoptive niyongera kuduha amakuru, nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara. Noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha, umwana muracyari kumwe nawe? Atoya yagiye kwibana, ni mature enough, yagiye kwibana, afite uko abaho, ubwo n'ubuzima bwe buri prive, ntawe ubwivangamo. Noneho ndabasaba ndese mushobora kutumenyera adresse ziwe, noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagira na contact direct. Nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye Buruseli, yarigaga aba Buruseli, muha contact nabashije kumenya nahawe na famille adoptive. Noneho aragenda ashaka contact, abona nimero ya telefone arayihamagara ngo baravugana. Bamaze kuvugana bahana rande kuko azajya kumureba aho aba, kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba, ko ari ukugira ngo famille igirane contact nawe. Amusabye rero ko babonana la seconde fois ngo nibura mugereho imbonankubone. Francois ngo arabyanga, aramubwira ngo ari kubundi ngo muranshakira iki ngo kuko ushaka kubonana nanjye ngo ntabwo mbishaka. Ahita akora kupire ya communication. Yes, uwo mupadiri agira ikibazo ntiyongera kugirana contact nawe, birahagarara. Ahita anyandikira email amenyesha uko byagenze, kuva ubwo nta yindi contact nongeye kugira. Iriya Prigo Senka,
ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije Pascal nziza.
murakoze murakoze Venice Imana ibaho umugisha namwe kandi byadufasha tugize contact n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihu cyajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukabashima Imana n'umuryango ko byatunezeza twese
Agasaro Kaburaga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko François Bizimana yavuye mu Rwanda ajyanwe n'ikigo kitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro muri commune Sake yahahoze ari muri prefecture ya Kibungo ari mu Bubiligi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gitaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu inkambi ya Lac Vert mu nkengero z'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Zaire yarashenywe nk'izindi abari bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu Rwanda abandi bararorongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa Rubanda Nibabistraton yaragenza agerikatanga aratura hashize imyaka 18 nta makuru ye umuryango we uri mu Rwanda ufite uwabereye se wabo ukurikiye Yezu Jean Felix aramushaka atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ugushaka Gasaro Kaburaga akaba ari data wacu witwa Rubanda Nibabistrato akaba mwene bimaze iki na kana kuze Esperance bavuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
mwatandukanye gute byagenze gute
ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya Lac Vert tugeze Isake niho twatandukaniye twe twakomeje awe niho twahise dutandukana ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya Lac Vert ubwo ntabwo twahise tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri Seyiseri muri bibiri bwatugeze muri 2008 ariko bugaragara ko yabwanditse muri 2025 kuri 2025 z'ukwa 12 bigaragara ko ari nandi matangazo ashobora kuba taratugezeho bitewe nuko we yari umuntu usobanukiwe byigaragaza ko yari ari ikatanga igatanga muri munara ya gatanga muri Congo Kinshasa muri commune Kabaro na quartier Ngwana gare ubutomene
none se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CICR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute
yego uwitwa bakuru Jean Bertrand Kimasi hari impapuro CICR n'undi yazanaga n'ubwo butumwa bwabagabuje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twigeze tubona cyuko wenda yaba yarazibonye
uje mu kiganiro Gasaro Kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki
Rwanda nibabi niba koko utwumva ukabukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizi ko dugukunda abana wasize ari batoya abarubereye umubyeyi babo twitaga bamuze ba Chantal ba Valentina na bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha tuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya Congo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro namwe tubashimira nka Voice of America kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze
urakoze nawe kandi nkwifurije Pasika nziza amahoro y'Imana ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 00127 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Agasaro kaburaga.